Çelle 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 eller garam hoy. Çelle 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 eller garam hoy.
Yeah, I don't know.